dajimsafi.com. Mintafuta namba zako, nisikupigie tena. Taondoka kwenye maisha yako, tusionane tena. Na wala sitowasumbua shoga zako, kutaka mimi nawe kurudiana. Maana hata jina lako nitakuwa nishalisahau bwana. Sasa ya nini njipe mapresha, nishindwe kulala we niwe na kesha. Kutwa kukuwaza kama shida pesa, we basi tuachane itafute pesa. Sasa ya nini njipe mapresha, nishindwe kulala we niwe na kesha. Kutwa kukuwaza kama shida pesa, we basi tuachane itafute pesa. Ado dakika mbili tuachane, we bado dakika moja tuachane. Bado dakika mbili tuachane, bado dakika moja tuachane. Tuachane.
Waza aujaipenda hiyo hali ni lagai, kujifanya nanipenda kumbe muongo, kanitoa nishai. Kisa hivi natokea chama la bongo, penzi ugaigai. Kaivuluga akili kachanganya ubongo, miso wa kunywa divai. Ona macho yanaona ila moyo chongo. Kidogo nilifosi nimpeleke, ile wenye nazo asimteke. Ila ukaniacha mimi peke yangu ili watu wanicheke. Ukawafata mapedeshe, ukaniacha mimpweke. Ukanifanya nichukie mapenzi. Sasa ya nini njipe mapresha, nishindwe kurara niwe na kesha. Kutwa kukuwaza kama shida pesa, we basi tuachane tafute pesa. Sasa ya nini njipe mapresha, nishindwe kurara niwe na kesha. Kutwa kukuwaza kama shida pesa, we basi tuachane tafute pesa.
Ado dakika mbili tuachane, we bado dakika moja tuachane. Bado dakika mbili tuachane,
tuachane.
Bado dakika moja tuachane, tuachane.
Mungu baba Mungu liye chumbariki sana mama ake na mie. Bibi ake na prince ye. Ifao
Laida kambi fighter, wapi habitu wa crazy coach. Ulimwengu osesha jini wa Mbagala, kibonde maji Vietnam wako jini Dirunga.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.